Oh na 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 na. Oh na na, I just joke. Smart crossing, baby.
Please, this is not a good
introduction. Beautiful girl, my gentle one. Is you my heart I want? Baby, go wrong. Shake you all, whoa. Zungusha mpaka ndate. The way you wonder what you nani tanganya. Yeah. Asi kwa chanya, the way you move the east and the west, touching my chest, akiru meimanya. Michezo ya chumbani vile buru kushani, wanipereka far away. Viti za kiunoni melodies ambavuni, tapibwa raha zangu wey. Hey baby Ken, twende hoti weekend, kura bata na kuspend. Tell me what you been. Hey baby Ken, twende hoti weekend, kura bata na kuspend. Tell me what you been. Make you watch a girl, busy ningae. Crazy moto mot, baga wa Shanghai, wake you wash a girl. Crazy ngae, crazy moto mot, baga wa Shanghai, wake you wash a girl. Crazy ngae, crazy moto mot, baga wa Shanghai,
wake you wash a girl. Rap ni flow sita, na lap kulap kwa jila mama sita. Njoo basi my boo na kuita, siyo silly baby boo ni medata. Kilo napo kwenda dia na kufuata. Nipo gizani mama ni washie hata ta. Sitaki tena matako yaliye mbwata. Machizi kibao na jua na kufuata. Chunga penzi lisijeleta utata. Ukaondoko kaniacha wangu wangu ta. Nikikupata popote nitakufuata. Wewe kwangu ni zaidi ya mama.
Hey baby Ken, tunde hoti weekend, kura bada na kuspend. Tell me what you been. Hey baby Ken, tunde hoti weekend, kura bada na kuspend. Tell me what you been. Mweki washa girl, penzi ningae. Si moto mota wa shanga.